Baby, do you feel me?
Yes, baby.
Why don't you tell me before?
It's not your culture.
Kausha Music.
Kipendacho brown, nikuwa na mpenzi mzuri kama wewe, baby. Kipendacho brown, nikuwa na mpenzi mzuri kama wewe, baby. I got a love never had it before, yeah. I got a love never had it before, yeah. Everybody gonna know, baby, got new chick, chick. Don't worry about it, swing, I'm an African black. This was summer, here we go, you hear this a track. My heart is sending me to tell you you're my black. You say rival hip, I'm the only one MC who drop like a magic heavy down for skis. Come on, she baby, you making me wanna. I like the way you're dressing, you looking like Nana. If you got category miss, baby, you're the winner. Girl, I love always to me, drops like a Trina. Oh my God, every day, brand new day. I feel good, nigga, always is like my best day. I wanna marry you soon, I don't wanna delay, listen my boo. More guys talk shit to you. Wanna sema weki cheche, utanipa vivi juu. Hawajui kuleta toka, wanna leta wivu. Manzi wangu spoteze hopu, wendo my wife. Nobody in the world can tear us apart, yes. Kipendacho brown, nikuwa na mpenzi mzuri kama wewe, baby. Kipendacho brown, nikuwa na mpenzi mzuri kama wewe, baby. I got a rap, never had it before, yeah. I got a love never had it before.
Manzi napenda unavyopepeta, pindi minatwanga. Na niacha hoi, baby unaswaga. Una maujuzi ya kitanga, utahisi sio mchaga. Japo natokea Tanga, baby umenizidi ujuzi. Nina zigo la mahaba, wewe ndo mkufunzi. Dala hii umeibamba, nakupa saluti ya mapenzi. Sauti nzuri kama diva, sula unamkimbiza. Naona mabalo wamejikoki, wanataka kuchombeza. Wangejua tunatoka faa, naona kama wanaigiza. Funga mkuji kata ngebe, watie pini kadi. Wambio nalona small odoni, wasilete itikadi. Kwako nakata ukeke, ula nikufishi pete. Olo ihari was good, wewe ni wapeke. Unanifanya dele ncheke, umenitoa kwenye upweke. Usiwambie kama na gani, ni watoe mkuku. Hawajui dili zangu nyuma panzia ya hip. Usigawe namba hovyo, kwako itakuwa na fuo. I love girl.
Kipendacho brown, nikuwa na mpenzi mzuri kama wewe, baby. Kipendacho brown, nikuwa na mpenzi mzuri kama wewe, baby. I got a love never had it before, yeah. I got a rap, never had it before, yeah.
I told you, nigga.
Kipendacho brown, nikuwa na mpenzi mzuri kama wewe, baby. Kipendacho brown, nikuwa na mpenzi mzuri kama wewe, baby. I got a rap, never had it before, yeah.
Back rapper.
I got a love never had it before.
Every time, yeah. Every time, when in time,
you know what?
I got a love never had it before.
I promise you, I'll never let you go, baby.
Show boys and sick and tired all night.
Let me sign out.
Keep a drum. One time.